ithembe leimfihlo sonke sinye sihlale kulona ukuthi uma simlalela uJesu uzosibusisa ngokwendlela esithanda ukubusiswa ngayo. Sibe ngabaphilile emzimbeni, abanothile ngemali, nabanobuhlakani. Ilona themba leli esiba nalo awubandla lokudatshukelwa na. Kodwa ke sazoyihluza le ndaba. Ngikubingelele, ngikwamukele futhi engosini fresh. Ngingusibalo Pithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kodwa ndilana thizeni ekujweni kwethu ngaphakathi sinovalo ukuthi ngeke kwenzeke ngendlela esifisa ngayo. Ukuthi izinto ezimbi isazoqhubeka isehlela ebese lokho kumlandela kwethu uJesu kube sezeni. Kuyirisk kumlandela uJesu ngakho sibheka silindele umvuzo. Futhi okumangazayo ukuthi mina nawe siyazi ukuthi izinto ezimbi ziyenzeka. Abanye abantu baye bathatha uJohane uMbhaphathizi abe yisibonelo. Ohahlukumezeka kakhulu nakuba enze konke okuhle. NgokwaMathewu 14:6-10. Kepha ngosuku lokuzalwa kwaHerodi, indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo, yamjabulisa uHerodi. Kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina yathi, "Ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhaphathizi." Inkosi yadabuka. Kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa yobehlezi nayo ekudleni, yayalezwa ukuba inikwe. Yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe lanikwa intombazana yalisa kunina. Kwafika abafundi bakhe bathabatha isidumbu basibela baya bambikela uJesu. UJohane uMbhaphathizi wamlalela uNkulunkulu ngokugcwele. Kodwa nakuba kunjalo, uNkulunkulu wavuma ukuba unqunywe ikhanda uJohane. Ngakho ithini impendulo? Impendulo nebala ayikho ebukhencakhenceni bezinto eyikhala kahle zalo mhlaba eyigitazayo lutho. Ukuthokozisa uNkulunkulu kumele kube ngumvuzo ngokwakho ngokuyimele. Akasikweleti lutho uNkulunkulu. Incebo yokuthokozisa uNkulunkulu inkulu kakhulu kunokhencekhence beyibusiso zakulo mhlaba. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh insuku zonke, sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kanti ungangena kwi-Facebook page yethu ukuyithola khona izwi elifresh. Phinde futhi ukwazi ukudownloada i-app yethu izwi elifresh. Ngena nje ku-Play Store wakho, App Store, bese uyakwazi ukuthi uyitholele yona. Kube nge-podcast, ungangena kwi-Spotify uthi izwi elifresh.